I Tando lwakho lungibonisa amanga Udala uphethe ismile ehlanisa umhlaba Tando lwakho lungibonisa amanga we Udala uphethe ismile ehlanisa umhlaba Mabe kushela themba lami Obamisa dali wami Mabe kushela themba lami Obamisa dali wami
Sondela sathi shawa amanzi ayageleza wena umuhle veli body yako ibantele shanda pa uyishanda pa awukodwa ntombi yamuqoka kahle uyayisengena I trip yakhe ababa amanzi alover ivoice yangichaza ebusuku sungifonele shanda pa uyishanda pa ngithanda wena wedwa omunye yake go Bakala ngawe mlazi nase soweto 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 I ex yakhe nesokise nama potato Wespondo no Wespondo no Umuhle from Monday kuze kushaye isonto Dali pumpkin yakho into vonto vo Hlala nami
Mabekshela themba lami Obamisa dali wami Mabekshel atsemba lami Obamisa dali wa Angizomemeza igama lakho Wasabela we my love Angizomemeza igama lakho Wasabela we my love Ubosabela 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 Ma, uthando lami lumi ngenhla lokuyibalkoni We, hayibo, we ma Ngizikhala nsuku zonke ma ngingakutholi Thando lami nje Vuthi umlilo namalangabi Kubo bonke wenzo Ngiku thando wena my love Ma besikhatha dali Asobalaya singabangisani Umoya wami uyojabula Tandolam, don't bezo, tell me now I feel holy. I get a cotola go when I bang any back, says Bezama bang solely. When it don't be no dolly, just a list card to ten baby. I'll say to the name to whose army told a man to go and no dolly. But I make a way, dolly, a baby come away. If it is your dolly, if it is a malaco, this a member's a dolly, what's a bell away? When I'm going to laugh, I find a bonk about those I'm Mami, oba misa dali wami Mabekshela themba lami Oba misa dali wami